Nitingeita mchitongole chai chivunanyizibwa kuhonyisa amasanyalaze ki Uganda Electricity Distribution Company yewoza obuwumbibweza kuno chikumu chendo kuba mwabusa bank zino zigenda kukozesebwa okwongera okudabula layini z'amasanyalaze ziriwo gatako n'okuziba empya mu kafuba okwongera okutuusa amasanyalaze eri bannayuganda nga yogerera ku mukolo ogwe bateredeko emikono ku ndagaano eno akulira EDCL Paul Mwesigwa ategeeza ng'ensimbi zino bwe zigenda okukozesebwa omwaka gumu gwokka era nga za kwongera n'okusitula ekisaawe ky'amasanyalaze mu ggwanga lyattu erya Uganda.